waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
Ukurgalka xeerka dhaqan ee dadka waddanka loogu yimid ee Aboriginalka iyo shucuubta jasiiradda Torres Strait ayaa waxa ay ahayd tallaabo muhiima oo loo qaado dhanka fahanka iyo xushmaynta dadka iskale dhulka aynu ku wada noolnahay dhammaan shacabka Australia. Barnaamijkan ayaa waxa uu ka dhigan yahay faahfaahin kooban qaar ka mida xeerarka dhaqanka ee muhiimka ah dhanka fahanka dhaqamada Aboriginalka si ay ugu yeelato saameyn dhaqankeena aynu ku sharfayno dadkaasi si aan u ixtiraamno khibradda, garashada iyo maqaamka ay muteen dadkii Australia loogu yimid. Habmaamuuska dhaqameed ee dadka asliga ahi waxay ku salaysan yihiin mabaadida anshaxeed ee qaabeeya xiriirka shaqada iyo shakhsi ahaaneed ee aan la leenahay dadka Aboriginka ah iyo dadka Torres Strait Islanderska loo yaqaano. Waa muhiim in la kobciyo xiriirkani sababtoo ah waa Australianka ugu horreeyay. Dadka Aboriginka iyo dadka iyagu Torres Strait Islanderska la yiraahdo waxay leeyihiin aqoon qoto dheer oo dhulka ah, waxayna wax badan naga bari karaan habka daryeelka deegaanka. Carolyn Hayes ayaa ah haweeney waayeela oo Aboriginala oo ka mida waayeelka Canberra ka soo jeeda iyo gobollada Kaagdhow. Qof weyn oo Aboriginal ahaana iyo aqoon xeel dheer oo ay u leedahay dhaqanka, ixtiraam aad u weyn ayaa la siiyaa.
Aboriginal and Torres Strait Islander people are the First Nations people of this country, and we have belief systems and cultural etiquettes that go back since time began. That is very much still
Aboriginalka iyo dadka jasiiradda Torres Strait waa dadka ugu horreeyay ee waddanka, waxaana haysanaa, ayay tiri, habab aan rumaysanahay iyo habab dhaqameedyo dib ugu noqonaya waqti aad u horreeya. Taasina weli waxa ay ka mid tahay qayb weyn oo nolosheena Australiyada cusub ee maanta. Markaan eegno hab maamuuska dhaqanka, waxaan aqoonsanahay xiriirka aan go'in ee Australiankayaga koowaad ay la leeyihiin dhulka iyo dhaqamadoodii hore, sida waxaa yiri gabadha la yidhaahdo Rora Roberts.
We've continued old stories, protocols and rituals for eons. And while things do adjust, we're not a static peoples. The whole premise of
Erega Indigenous Australian waxa uu ka kooban yahay dadka Aboriginiska ah iyo Torres Strait Islanderska, dadka loo yaqaan labadaba, laakiin dadka Aboriginiska ah waxay isu tixraacaan siyaalo si fiican ugu xidhan aqoonsigooda. Carolyn Hyde waxay nafteeda u tilmaantay inay tahay haweeney ka tirsan dadka Ngunnawalaga ah.
It's appropriate to call us Aboriginal or Torres Strait Islander. I prefer to be called a Ngunnawal woman because that is my country. So my country is my language group and my tribal group.
Waxay ku haboon tahay in loogu yeero Aboriginal ama Torres Strait Islanders. Waxaan door bidayaa, ayay tiri, in la iigu yeero haweeney Ngunnawala ah sababtoo ah kani waa dalkayga. Marka dalkaygu waa kooxdayda luqadooda iyo kooxdayda koox ahaan. Taasina waxay u sheegaysaa dadka kaleete in Aboriginalka halkaas aan ka mid ahay. Kooxda qabaa'ilka Kooriga waxaa badanaa loo isticmaalaa in lagu aqoonsado qof ka socda New South Wales ama Victoria. Mari waxaa iyaguna lagu isticmaalaa aqoonsiga dadka Queensland ka soo jeeda ee Aboriginalka ah. Erayga Balawana waxaa lagu aqoonsadaa dadka iyagu Tasmania ka soo jeeda. Dadka dega jasiiradda Torres Strait waa dadka asliga ah ee ka yimid jasiiradaha u dhexeeya cidhifka jasiiradda Cape York iyo Papua New Guinea waxayna u badan yihiin asal ahaan Melanesia dadka loo yaqaano. Thomas Meyer waa mid ka mid ah dadka dega jasiiradda Torres Strait, waana sargaal dadka asalka waddanka loogu yimid ka soo jeeda oo midowga badana ka tirsan. Isagoo hadlayana wuxuu yidhi:
All First Nations have slightly different cultures, but there is a real clear difference between Islander culture and Aboriginal culture. And so Islanders like to be recognized as distinct Indigenous peoples.
Dhammaan shucuubta ugu horeeya waxay leeyihiin dhaqamo xoogaa kala duwan, laakiin waxaa jirta farqi cad oo dhab ah oo u dhexeeya dhaqanka dadka jasiiradaha iyo dhaqanka aborigineeska ah. Sidaa darteed, jasiiradaha dadka ka soo jeeda waxay jecel yihiin in loo aqoonsado dadyowga asliga ah ee dalkan. Dadka Aboriginalka iyo sidoo kaleete dadka iyagu dega jasiiradda Torres Strait loo yaqaano, waxa calankoodu labadaba uu ka garab badaa calanka Australia si loo aqoonsado dadkaasi thaqaafadooda iyo dhaqankooda xeesha dheer. Waxaa ixtiraam loo tusaa dadkaasi marka lala hadlayo in lagu magacaabo Indigenous ama Aboriginal amaba Torres Strait Islanders in la yiraahdo, amaba sidoo kaleete country in la yiraahdo, oo taasina ay tahay marka la qorayana in xaraf weyn lagu bilaabo. Soo gaabinta hadaba xuruufta la soo gaabiyo marka Aboriginalka la sheegayo waxa ay tiri Caroline Hayes waxay tiri waa mid aad iyo aad aan noogu habboonayn oo dhib nagu ah. Waxayna tiri:
Never abbreviate Aboriginal. It is really, really offensive. Never refer to us as an acronym, like ATSI, which is short for Aboriginal and Torres Strait Islander. We're not an acronym either, and we're very particular about that. And there are offensive terminologies that would hurt our hearts to hear it.
Waliga ha soo gaabinin Aboriginal. Runtii waa gef. Waliga ha noogu tixraacin eray la soo gaabiyay sida ATSI oo lagu soo gaabiyay Aboriginal iyo Torres Strait Islanders. Annagu ma nihin dad la soo gaabiyo, oo si gaar ah ayaan taas u leenahay, waxaana jira eray bixinno gaf ah oo qalbiyadeenna wax u dhimaya markaan maqalno. Waayeelku waa xubno bulsho oo ixtiraam leh dhaqanka dadka waddanka loogu yimid dhexdiisa, waxayna fasax u haystaan inay ka hadlaan dhaqanka iyo dadka taariikhdooda. Dadka Aboriginalka ah ee asalka ah waxa ay ku ixtiraamaan dadka waaweyn markay u yeedhayaan inay dhahaan eedo ama habar yar ama adeer ama abti. Waana arrin habboon in loogu yeedho, ayna habboon tahay dadka ku cusub eeriyooyinka dadkaasi ay degan yihiin in ay weydiiyaan inay ugu wici karaan. Caroline ayaa iyaduna waxa ay sheegaysaa inay muhiim tahay in la qiro dhaawaca taariikhiga ah ee ay la kulmeen dadka Aboriginalka iyo Torres Strait Islanderka marka la weydiinayo asalka qofka amaba lala sheekaysanayo. Thomas Meyer ayaa isaguna waxa uu yidhi, si kastaba ha ahaatee buu yidhi, ha ka baqin inaad weydiiso su'aalo ixtiraam leh markaad la mucaamalayso dadka asalka ee Australianka ah.
Like us, la wadaag, wax ka dheh, lana soco barta Facebook-ka ee SBS Somali.